Sekutambitse inyoni zikoreremba kanguwe n'umwuka wawe nanjye ngo muririmbire nta wundi munsi mushya wo kugukorera Yesu imirimo yanjye nizeye ko umba hafi uko niko bikwiriye kw'ibyaremwe bikuririmba bigasingiza izina rya Yesu riruta ayandi azabaho umunsi umwe nzajya mu mirimo yanjye ntazi ko ari wo munsi w'urupfu cyangwa izamurwa ntabwo nzongera kumva inyoni zo mu museke zisingiza izina ryawe nanjye ntikiriza nzatunguka imbere yawe mu bikari byo mu ijuriyo aho abamarayika bagusingiza iteka ufashe mwami Yesu uzasange niteguye nka Yakobo uzampe mwami kwambika uruhu rw'intama niko gukiranuka kwa Yesu wo twizeye ubutware n'umugisha byose tuzabyegukana ntabwo tuzaboroga nka Esawu mwene Isaka humura abana b'Imana ntabwo tuzatungurwa kuko turaba umucyo ndetse n'abana b'amanywa kuko ijisho ryihoraho ihora hejuru yacu kuko ijisho ryihoraho